Why are you hacking me? Say no, even now. Why are you people beating me? You're breaking me. I'm in your mukono. NinjaPhoenix.com. You're breaking my hand. What have I done to you? You're breaking my hand, officer. I'm not fighting you, my brother. Why are you hurting me?
Why he beating me? Na misi na tafauti na we. Why he kicking me? Na mimi sina shida na we. Kabulu jakuwa apande unaanzi ya kuwa mwananchi. Kabula kuni umiza, sikiliza neno langu. Shida ziko kwangu, pia nazo ziko kwako. I'm fighting for you and for me. Watoto wangu na watoto wako wasome vizuri wapate future njema. Madamu wangu na madamu wako wazae vizuri wapate matibabu njema. Inze kotulugu nyoto ndi muganda wo. Bino byenkola biyamba kwena bantu bo. Afande sipigani nawe na kupigania. Sipigani nawe lakini na kupigania. Afande sirwana nawe be. Nanirira kwe, tirwana niwe, mukagwa nanirira iwe. Afande sipigani nawe, nakupigania. Sipigani nawe, lakini nakupigania. Afande sirwana nawe, be. Nanirira kwe, tirwana niwe, mukagwa nanirira iwe. Afande patyalwe mkedi, afande atyalwe mpiri. Bingoite, goya goya, balabela duini nini. Afande chana di. Why you really want to keep your people down? Jote unafanya, kuna wakati wakulipa. Jote unapanda, ndiyo utavuna. Banji babateo, ngakwe bolivo. Wewe wale msobiza bubo labuse. Afande sipigani nawe, nakupigania. Sipigani nawe, lakini nakupigania. Afande sirwana nawe, be. Nanirira kwe, tirwana niwe, mukagwa nanirira iwe. Afande napigania maisha yako, kwa sababu unapata mchara chidogo. Unafanya na bidi, unaishi kama masikini. Atoki alika ni mama inji ya pole. Why? Wadoba kubira kilona e na uli mtu. Embele zitunyika na weze zikunyika. Osula bube, ofona bube, na bantu bona bubali bube. Menyoge la Kongo, nebe la kona yenga chichenju. Afande sipigani nawe, nakupigania. Sipigani nawe, lakini nakupigania. Afande sirwana nawe, be. Nanirira kwe, tirwana niwe, mukagwa nanirira iwe. Afande sipigani nawe, nakupigania. Sipigani nawe, lakini nakupigania. Afande sirwana nawe, be. Nanirira kwe, tirwana niwe, mukagwa nanirira iwe.
At NinjaPhoenix.com.